waddadan oo dhismaha ka socda ayaa isku xirta Baydhabo, Bardaale iyo Qansax dheere ee gobolka Bay, taasi oo ay ka jirtay burbur xoogan ayna dhibaato ku qabeen baabuurta xamuulka oo halkaasii ka gudba. Dhismaha waddadan ayaa waxaa fulinaya maamulka deegaanka Awdinle oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo gaadiileyda waddadaasi isticmaasha. Gudoomiyaha deegaanka Awdinle ee gobolka Bay, Ibraahim Maxamed Nuur, ayaa ka warbixiyay howlgalkan waddooyinka lagu furayo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mahadumaantii Ilaahay aan sugnaati, Ilaahay ka sokow waliba geeka ardaynay suurta galay in uu dhisna wada oo mayl raayis awdiin le muhiimanka guud ahaan mayl raayis reer koofur galbeed gaar ahaan mana reer awdiin le wadadaas oo mana arday ko bir maas laamiga madibayd oo kooy meel lanka sawlan reer awdiin la jiir salaad maalan antana mayl raayis ku dhiyaas meel wadada qasa dheer intii birdaala ka shal tabayan shantaraala marka wadadaas oo mana arday uu arin istaraatiiji ahaan in mana arday walbadan ka manaafacdo doonan arday guud ahaan arday umada Soomaaliyeed gaar ahaan mana arday reer Awdiinle wadadaas geeg mana arday shaqadii bilaawti iyo wadadii oo mana arday iskiiraasi mayl raayis Awdiinle iyo Baydhabo wadadan qorshaha la kaleey wali buu sidii adiga ogsanta magaaladan dhatiye mana baawurtan oo xamuulka sidaan mana arday dhiba arday kaata waayelka iyalka dadka tabar doron maana maadaama mana arday wadadi jidkinaha taba shaqo xawaare ka socda shaqadaas dartiye mayba muhiimni nagta in mana magaalada ilaa wareeji jidku mana arday isticmaalan baabuurtu arday ta shaqada usuman wadan wali badisahay wadadana tan uno isku talada doono bilaar ka maamul ahan laakin wadadan kale arday iskiiraas awdiin iyo Baydhabo iskaashitada gaadiidka Soomaaliyeed dad oo mana arday shicib is aruursidiya mayl raayis ya dhisahayan wal oo mana arday maamul ama shakhsi kale arday saameyn leeyim dadkaas arday dhisahayan waan idanka mahsanin in ka mahadnaqaana sida mana iskaashitada Soomaaliyeed ama arday shicibka Soomaaliyeed mar walba muhiimanka in mana arday bulshada iyo ama arday maamulka meel kasta isrooga muhiimanka in ardaydan tu siyaasa insha Allah Ilaahay ka mahadsan.